So the tenth principle.
Kwa hiyo sasa kanuni ya kumi.
It says love is sharing.
Kwa hiyo inasema upendo ni kushirikiana.
First John chapter 3 verse 17 to 19.
Waraka wa kwanza na sura ya 3 mstari wa 17 hadi wa 19.
But if anyone has the world's goods and sees his brother in need yet closes his heart against him, how does God's love abide in him? Little children, let us not love in word or speech, but in deed and in truth.
Upendo ni kushirikiana au kusaidiana. Au kusaidiana. Inasema lakini mtu akiwa na riziki ya dunia, kisha akamuona ndugu yake ni muhitaji, akamzuiria huruma zake. Je, upendo wa Mungu wakaaje ndani yake huyo?
That means it is not just words we need to love, but in deeds. It should be practical.
I say, kumbe sasa, si tu katika maneno, tunatakiwa kupenda. Kumbe ni katika matendo.
Hallelujah.
Hallelujah. Unaona Mungu ajabu? Mimi kabla hajaja, nimeanza na neno gani? Tununuriane nini? Sikujua mimi mambo haya. You see, before you come, it just came. Uh-huh. I was challenging everybody. That, why can't you welcome yourself in your houses?
Yeah.
And I was asking, how many have welcomed their brothers this year?
Yeah.
Very few raised their hands.
Amen.
And I asked them, how many have given even a Coca-Cola to his brother? Everybody was happy, laughing, and said, okay, now after this afternoon, please make sure you give at least one Coca-Cola to your brother. Now, when I see it, I'm trying to remind them that I wasn't here. I have never had the message.
Amen.
Saj was alone in preparing the message, and I was alone.
Hallelujah.
Sasa, ini ajabu. Sema amina.
So I need to read another passage if that is the case. That is James chapter 2 verse 15 to 17.
Sasa tusome tena andiko lingine kwenye upendo. Kanuni ya kumi inasema upendo ni kusaidiana au kushirikiana, sharing, kushirikishana vipawa, mnashirikishana baraka.
Hallelujah.
Sasa Yakobo 2:15 hadi 17. Fungua Yakobo.
If a brother or sister is ill clad and in lack of daily food, and one of you says to them, go in peace, be warmed and filled, without giving them the things that is needed for the body, what does it prove it? So faith by itself, if it has no works, it is dead.
Sawa, sasa, mstari wa 15 Yakobo 2, hadi 17, inasema, ikiwa ndugu mwanamume, au ndugu mwanamke yu uchi na kupungukiwa na riziki, na mtu wa kwenu akamwambia enendeni zenu kwa amani, mkaote moto na kushiba, lakini asiwape mahitaji ya mwili, yafaa nini? Vivyo hivyo na imani isipokuwa ina matendo imekufa nafsini mwake.
Hallelujah.
Hallelujah.
So when you love your brother in a practical way, that love God loves.
Sasa unapompenda ndugu yako kwa matendo, upendo wa namna hiyo ndio upendo Mungu anaupenda.
Hallelujah.
Hallelujah.
In fact, you know, this is a very big message. I was just telling the points of the message.
Yeah, kwa kweli upendo huu, ujumbe huu ulikuwa ni ujumbe mkubwa sana, lakini nilichofanya nimejaribu tu kuchomoa vipengele vya ule ujumbe.
The love that God loves is your love towards your brethren.
Sasa sikiliza aina mbili za upendo tulizozisema mwanzoni. Sasa upendo ambao Mungu anaupenda ni upendo wako kwa ndugu yako.
Hallelujah.
Hallelujah.
So if you want to please God,
kwa hiyo kama unataka kumpendeza Mungu,
there is only one way.
Kuna njia moja tu.
You need to show your faith in practical love, and you need to do what is needed for your brethren.
Kwa hiyo unatakiwa uionyeshe imani yako kwa matendo kwa ndugu yako, na unatakiwa ufanye kile Mungu anachokipenda kwa ndugu yako.
Hallelujah.
Hallelujah.
So this is the love that God loves.
Sasa huu ndio ile aina ya kwanza ya upendo, upendo ambao Mungu anaupenda.
Now I want to go to the second part.
Na sasa nataka niende sasa sehemu ile ya pili.
It says love that God hates.
Ile inayosema upendo ambao Mungu anauchukia.
We have seen the love that God loves.
Tumeona katika mtiriko wote huu upendo ambao Mungu anaupenda.
Now we see the love that God hates.
Sasa tunataka tuone upendo ambao Mungu anauchukia, yani hautaki.
This we see in 1 John chapter 2.
Hii tunaiona katika waraka huo huo wa Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya pili.
Verse 15,
mstari ule wa 15.
Do not love the world or things in this world. If anyone loves the world, love of the Father is not in him.
Sasa tuko kwenye awamu ya pili ya upendo ambao Mungu anauchukia. Waraka wa kwanza na sura ya pili mstari wa 15 inasema hivi: msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake.
Hallelujah.
Hallelujah.
So the love God hates is the love to the world.
Kwa hiyo upendo ambao Mungu anauchukia ni upendo wa mwanadamu kwa ulimwengu.
When you love your brethren, God loves it.
Unapompenda ndugu yako, Mungu anapenda.
But when you start loving the world, God hates that love.
Lakini unapoanza kupenda ulimwengu, Mungu anachukia aina hiyo ya upendo ulionao.
God do not hate you, but God hates your love towards the world.
Mungu hakuchukii wewe, lakini anachukia upendo wako kwa ulimwengu.
And verse 16, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world.
Maana kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia.
The Bible says, love not the world.
Biblia inasema msipende dunia.
If you are a child of God, you are not allowed to love the world.
Kama wewe ni mtoto wa Mungu, huruhusiwi kuipenda dunia.
What is the meaning of it?
Nini maana ya jambo hili?
What is the world?
Kwani ulimwengu ni nini au dunia ni nini?
In John chapter 3 verse 16 we hear that God so loved the world he gave his only begotten son.
Lakini sasa katika Yohana 3 injili, Yohana 3:16 inasema Mungu kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu wote.
So the Bible says that God loves the world, then why can't I love the world?
Sasa Biblia inasema ya kwamba Mungu aliupenda ulimwengu. Sasa kwa nini mimi nisiupende ulimwengu? Kwa nini iwe vibaya alafu Mungu achukie mimi kuupenda ulimwengu?
I tell you there are at least three meanings for the world.
Nataka nikwambia ya kwamba ziko kama maana tatu za neno ulimwengu. Maana tatu.
First of all, when we say about the world, it is the physical world or the earth.
Maana ya kwanza ni kwamba tunaposema dunia tuna maana ya hii sayari. Dunia ndio maana ya kwanza, sayari hii, hii sayari.
Hallelujah.
So jamani, hallelujah.
The stars, the moons, the trees, the animals and all the things of this world, it is
yani
God's creation.
Ardhi hii, nyota, jua, mwezi, vyote hivi, yani Mungu aliviumba, hii ni dunia.
And that is one meaning for the world.
Na hiyo ni maana ya kwanza ya Mungu aliupenda ulimwengu. Ni maana ya kwanza ya ulimwengu, yani huumbaji wake. Hii sayari na vyote vinavyoizunguka.
And the second meaning is the people of the world.
Sasa maana ya pili ya dunia, anaposema kupenda ulimwengu, maana ya pili ya ulimwengu huwa ina maana ya watu wa ulimwengu. Anaposema aliupenda ulimwengu, hajapenda mimea, hajapenda jua, maana yake ni watu wa ulimwengu.